nomoyo pai kinenhloni futha ngizithwele kinobube angazingitheni bani angazingone bani kazi ngenzeni bani ingempela ngizondwela ni kodwa basho mamaki wathangaka bangithane bonkansima.
Bye, guys.